shankysupplier.com.
Rombo kula
Buda man.
Azoni mbaya ipetena
Azo on the beat.
Muda mulefu ya milato nani kipi kimekuleta nyumbani? Kalibu nikupe kiti unieleze nini mama. Jamila akaanza kulia, oh, akashindwa kuongea, na mimi nikashindwa kuongea, nikamuonea huruma. Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia. Sasa nitafanyaje? Toto amekuwa na chuchu dede. Eh, kwa nini haja mvua inyeshe? Aiyokote. Sasa itakuwaje? Toto amekuwa na chuchu dede. Eh, kwa nini haja mvua inyeshe? Aiyokote. Ai mama kipepeo atoki leo. Kipepeo. Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia.
Muziki paka kitani kwako na chanki supply.com.